China's rackets. This is the book of Pharaoh. Fighter. Nimesha kuwa bwana, sitaji mapenzi ya utumwa. Kurupu kurupu sana, nahitaji mapenzi yako yale. Nimetembea sana, leo wengi nimeona. Ila kwako mama, leki zimefunga na kusimama yoyoyo. Nani, anapasa kutundwa kama siyo mimi. Majirani, nyumbani, kitimeza nini. Nani, anapasa kutundwa kama siyo mimi. Majirani, nyumbani, kitimeza nini. Oh, kitimeza nini. Kitingo for real. For real.
Daddy.